Aho moe poe ne lotu, o tangi ki he o tua, o kumana wake whakafonu, to o hoku whakoutua. Whoa ki mai hato fia, te upolo ia mo o,
I'm a fool.